heartbroken.
Got it.
Lucky one.
Got it.
I'm heartbroken. Amazima nakuleka nga sisobola kubisanya na bolina omutima ne gumula ugwata wakala esobiwe wakimanya nti nakusiriwala nkumatira okufa wadamu kunafuya nonzanyanga kapira simanyi oba nditukane kusonyiwa kuba omutima gwange wakuleka nga gwonna guyuga tewasasira nakwewa nnyo ne mbimalayo n'ebyebuzizi ne mbisikayo neyali anjagala ne mulekawo gamba nyinfunye omutuufu alimbeererawo wamenya nasigaza bibajjo wawangula nayenga mutu muno kyewankola si kyenali nsuubira ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale sikuyoya era siriddamu kukulaba ne wewali omanyi naavaawo nasenguka n'ekisikiriza kyo era nkiwalana kusonyiwa ntya ku byonna byewakola ndi mukidiba mu maziga kaba kuŋŋaanya mutima kuba wagwasa nakuwa mutwalo wa zalukaaga wali amiwulo n'opasasala mbunya masanda laavu gikoye mukapumule mukapumule bimuli bye wapa mudinisa kabiwotoke kanzikirize difiti ntambule
sirikusonyiwa
kale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale. Nakwewa nnyo ne mbimalayo n'ebyebuzizi ne mbisikayo neyali anjagala ne mulekawo gamba nyinfunye omutuufu alimbeererawo laavu gikoye mukapumule laavu gikoye mukapumule bimuli bye wapa mudinisa kabiwotoke kazikirize difiti ntambule
sirikusonyiwa
kale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale.